langu. Wenjo kimbilio langu.
Langu,
langu,
langu.
Wenjo kimbilio langu.
Langu,
langu,
langu.
Wenjo kimbilio langu.
Langu,
langu,
langu.
Niseme ae, majabu umefanya ae. Inanipitilia e, omega ae. Started and you finished ae. Minakushukuru e. Niseme ae, majabu umefanya ae. Inanipitilia e, omega ae. Started and you finished ae. Minakushukuru e. From day one, God, you were present. I could feel it, I can see you've turned my life around. Uneni bigania e. Kila siku nimeishi kwa nema, kwa nema, kwa lakini nibaka kwa nema. I believe it's my season, God you made a way, and my faith will say. Wenjo kimbilio langu,
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 langu.
Wenjo kimbilio langu,
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 langu.
Wenjo kimbilio langu,
langu,
langu. Wenjo kimbilio langu,
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 langu.
Pokea sifa,
mfalme upewe sifa.
You deserve the glory and the honor, Baba. Every time I run to you, you did my matao.
You turn a mess into a miracle, I praise you.
Kama siyo wewe, I don't know where I go be you. Your love is incredible. Your promise unbreakable. Your grace immeasurable.
Kila siku nimeishi kwa nema.
Kwa nema. Kwa lakini nimepaka kwa nema.
Niseme ae, machabu umefanya ae.
Imenipitilia ae,
omega ae.
Mina kushukuru eh.
Niseme ae, majabu umefanya ae.
Inanipitilia
eh. Omega ae, you started and you finished ae.